nishimye umutima wanje nishimiye agakiza wampaye data harugamagamba bamake nashyira mu ndirimbo akira indirimbo data akira gushima kwanjye nishimye nishimye muri njye mana iyi ndirimbo ikubere umubavu mwiza ye kuba gushima ku munwa gusa oya oya mana we akira ishimwe ryo mutima wanjye yesu muririmbire nishimye nishimye muri njye mana iyi ndirimbo ikubere umubavu mwiza ye kuba gushima ku munwa gusa oya oya mana we akira ishimwe ryo mutima wanjye yesu muririmbire bijya biduhumba amaso maze tukibagirwa bikatwibagiza rwose gukomera kwawe imirimo itangaje n'intoki zawe tumeze nk'abatizera nyamara tugufite tukuza muri ya mashinge mana umviye indirimbo ishimye nishimye muri njye mana iyi ndirimbo ikubere umubavu mwiza nge kuba gushima ku munwa gusa oya oya mana we akira ishimwe ryo mutima wanjye yesu muririmbire nishimye nishimye muri njye mana iyi ndirimbo ikubere umubavu nge kuba gushima ku munwa gusa oya oya mana we akira ishimwe ryo mutima wanjye yesu muririmbire kwizera yuko nayo tuzayiririmba n'indirimbo ya Mose umwana w'intama izaririmba n'abera batashimuhira nakwifuriza nawe gusata hejuru tukazaririmba iyo ndirimbo dutashikana ni nishimye nishimye muri njye mana iyi ndirimbo ikubere umubavu mwiza nge kuba gushima ku munwa gusa oya oya mana we akira ishimwe ryo mutima wanjye yesu muririmbire nishimye nishimye muri njye mana iyi ndirimbo ikubere umubavu nge kuba gushima ku munwa gusa oya oya mana we akira ishimwe ryo mutima wanjye yesu muririmbire nishimye nishimye muri njye mana iyi ndirimbo ikubere umubavu mwiza nge kuba gushima ku munwa gusa oya oya mana we akira ishimwe ryo mutima wanjye yesu muririmbire akira ishimwe ryo mutima wanjye